Wasiirka wasaaradda Plaanta, Arrimo Qoyska iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka Koonfur Galbeedda Shamse Maxamed Yarow ayaa dhahfurtay toobar ka saabsan taageerooka andoodowka Plaanta iyo doorasho siyaasadda iyo amniga si ay qayb ka noqdaan horumarka bulshada. Toobarku waa loo qabtay odayaalka dhaqanka, ururada bulshada rayidka, culimada iyo ururada Plaanta. Walibana toobarka intuu sadareer liska dhaafsaday afkaarkii ee dhaqaasadii Plaanta awoodlan sii lahayaa. Unkurentiya waliba goobta ku hadalaya toobarka Malaaq Deero Yaquuba afhayeenka Malaaqyada Koonfur Galbeed Soomaali yaa dhawaaya toobarku oo wasaaradda dadaliya ku qaadayta sidii loo horumari lahaa Plaanta.
Haddii aan eeno odayaalka dhaqanka mining ata farxad inuu kula qayb galna seminaarkan furitaankiisa oo wasiirkeena haweenka Ninfurti eedahan dhawaayaan runtii wasaaradda shaleed ee uu arag korno gabro oo waasoonin ku koyno ka faraxsanna seminaarada isdaba jooga ee bulshada waltaran ah khaasatan gabro waltaran aan eedahan ka faraxsanna hadhawaayaan mayba siin lana eedahan ma sintin wasaaradana may ka booriyaan inay dadaalkii iyo wad meel ku wado sida odayaasha dhaqanka mar walba ay ixtiraamayaan wasiir shalay naqdi gaasmi shalay naqdi oo gabartaan oo sida qaab ka fayla odayaalka mar walba la tacaamulaysan
ugu dambeentiga wasiirka wasaaradda Plaanta Arrimo Qoyska iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka Koonfur Galbeedda Shamse Maxamed Yarow yaa dhaafurtay toobarku oo ku saabsanay taageerida andoodowka Plaanta yaa faafayn ku biiday muhiimada toobarku muslahaaya
barnaamijku in muddo ah dareere oo lagu ku hadalo haweenka saaqeyb ku qaadada koran amniga siyaasadda in taas mowduuc oo la wada ogiyo haweenka intii bulshada laf dhabar inay mar walba oo aan anteegin hadii naga lahaayti amniga hadii naga lahaayti caafimaadkii hadii naga lahaayti dib u heshiisiintii siyaasadii markasta haweenku waa dadka laf dhabarkan ah in haddii koor way wada ognaa gabar hadii amniga la erro magaalada Muqdisho oo taariikhda galay taariikhdan xuso doonta degmada Kaxda iyo oo dhalinyaro meel fadhiyan checkpoint ah dibaatooyin linjeysada la fado nafti ah hortay reer sheekh walaaliya isoojee dad limid ah iyada ka waayti arita taariikhda xuso doonta marka mar walbana way inteegniin haweenka sidii nabad la hormariyo fado dhinaca siyaasadana doorsho aan qaadada fadeenoyo muuqada fadeen alhamdulillah geeka ka koonfur galbeed ahaan in dawladdan iyo odayaashana dhamaantiyo macal dhalinyarada way ku midaysiin in haweenka koonfur galbeed iyo qaybo badan oo siyaasadda ah ilaa ay heer hoose dawladaha hoose la ku bilaawo ilaa ay heer golo in golaha wakiilada iyo kumid haayeen haweenka oo kuraastan sareeytiyo kuma talaayeen in golayaasha deegaanka saasoo kala in golayaasha hoose oo dawladaha hoose saasoo kala hadii naga lahaayti wasaarado agaasimayaash masha Allah dawladda koonfur galbeed door shaqaadatay wala hada kulamadan lan soo bihay ka wasaarad ahaan way buu markasta in la xoojiyo oo seelan si dardar gari fadhiisa in sheegada faraska markii uu soo roora uu la wala lan ka dhaw way buu roorka meeli ku sii dheereeyo marka nin qof soomi oo in sheegada hor wali laha qobadi in luqwada hadala doona wali ha ku bahay natiijada kulli in sheegada isla wadaaga doona hadii Ilaahay ar unun xuqtaasa aruuriyahayna hubi Ilaahay ar Malaaq Deero iyo Malaaqyada iyo dhalinyarada ulmaa udin ka dhawaan dhamaantina seen mahadnaga siisan wasaaradda markasta in garab teegantin oo isan gabdhoon dhiri galiyaasan isagna doorkii qaadahaytan kama hadsantin
toobarku oo nagada doona koolan ku faa'iideeyo doona guud ahaan Plaanta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed si kor lan ka qaada sidii Plaanta wadlan si lahaayo.